chenya she Peter boss kwani mini nogo. Skosi nguvu baby girl, mi ukula njugu. Bad to the bone, lazima ni kunye supu. Shake that thing, hadi upigo marufuku. Kaende kaende, kifo cha mende. Una ninyonya kama maembe na tembe. Kembuku vitu zetu usiseme. Wacha wapaki wakidhani kuna venye. Peleka juu, peleka chini. Usiogope kuu, rarua mini. Ikishika sana, toa ulimi. Sako zikipanda, chaza na mini.
Easily. Yeah, akona figa nane nambe o manyala. Yopenda nikiwa in kimwa gishamala. Backshots, jina party ni mwite malaya. Favorite food yake yewe ita banana. Walala, bus babe, swalala. Night day, kiwa in agwaya ya. Ay, walala, bus babe, swalala. Iwe dip, kiwa dip, una sweat mbaya.
Ikibamba unateremuka. Tera mos mos unateremusha. Sawa posi mibamba tunateremuka. Ikipanda sana tunateremusha. Sheshe, ikibamba unateremuka. Tera mos mos unateremusha. Sawa bosi mibamba tunateremuka.
Najisikia
ikipanda sana tunateremusha. Sheshe, yeah.
Anapenda Mattel, shida tu niko kiss and tell. Pati Jamie na luku yodonga tu Chanel. Shori ni baby gala kwangi shai tu kwa bed. Luga mutupa ikifika vaz mikatel. Sija changia mzinga na nateremusha. Before afunge mlango toja asha teremusha. Mama wakwako ni kimdai ninaweza gusa. Manda manonki wa stone mawe nazirusha. Anguka na alafu shage uza. Niko na dhudha wakicheza na mafuta. Bashiko misri design for me melipuka. Nishazi pandisha design naziwezi shuka.
Ikibamba unateremuka. Tera mos mos unateremusha. Sawa bosi mibamba tunateremuka. Ikipanda sana tunateremusha. Sheshe ikibamba unateremuka. Tera mos mos unateremusha. Sawa bosi mibamba tunateremuka. Ikipanda sana tunateremusha, yeah.
Extra pressure baby when you wind on.
Red and white, blue and white, and blue. My first name was true, Lusha mikono juu, chonga vunjika guu, manjuka feel good. No money from the wood, ustarabu mbogi true. Number U, no, awengine number two. Time ya kujidu, ndetu nanga iyo do. Lusha mikono juu, Lusha mikono juu, manjuka feel good. Lusha mikono juu, Lusha mikono
Rampa papa muda glis ponde wananguka nayo. One man down, big tune, rasta man, listen up to this jam. Yo yo yo, what a gwan, hello Mr. Man. Rampa papa mja, jump with the tune if ya feel aire.
If ya feel aire.
Wastarabu wa mefika, my fans wana wika. Spinje zina dunda, the flow ina tindika kawo. Selector kiachilia mahewa. Miondoko na ziondoka kama dansa wa kulipwa. Tunagoza.
Yo, ala 18, katika mikono juu. Alafu tuende nao, staki single za udu. Tuko club kumeshona na mademo paipu. Kila mtu na wake kwa dance, tu dance. Haina haraka, itaki asira. Kama ni madrinks, budo na agiza. No tumewasili bas bas na ya bingi. Kwani nilini kwanza nipe chupa mbili. No tumewasili basi chiza na mziki. Wabili wawili msipasi amepiga mini. Nani sato, ay, nani kwa mado. Tajama bro creep kumejama
huwa. My first name was true, Lusha mikono juu, chunga vunjika guu, banjuka feel good. No money from the wood, wastarabu mbogi true. Number U, no, awengine number two. Time ya kujidu, ndetu nanga iyo du. Lusha mikono juu, Lusha mikono juu, banjuka feel good. Lusha mikono juu, Lusha mikono
Lusha fika mdagi na kia dance nishera. Lusha mikono juu ki bounce de kwela. Amefanya nime seti nime nice mavera. Na mini pedi nime kam kwa wera. Alinia foma ki dance 1-2. Bubble it, anafanya jone za fiat. Simbele mwate mwakilisha. Nikajwa na tatisha, jona wine vifine. Na kinda chini inamisha. Nika wine and godo, kimwaga madona. Cheki DJ vile na select madoba. Sinajwa bado nita malon kiroga. Vile limteka nilia chambogi kibonga. Nime nice John kicheki kwa bozi Josie meripoti kumbe niseti mamori yo. And kicheki kwa bozi Josie meripoti kumbe niseti mamori yo.
Mena meshika dozi ma 922. Baba sana ntohanisha na akoma tu. What you do, ni vitu tusha do. Alongside my boo, nina sisi kosi.
Mbono unanitafuta, nilombo nyokole, budo kanifukuza. Sezi ndo unanijua, niza kushika londo, nataka kukuja. Tukikunywa ndogo gyo, nilidhani sini mamorio. Sikujua marafiki wa shere, ukipata shida wanakuchorea. Uliambia watu mejaliisha, ona saimi na kula maisha. Wewe suli nilenga, na kupigia mbaka unaingia mteja. Ala, umishikwa na mnisha, atise ukumbuki. By the way niko free, chaimi yako ndio sina. Ala, umishiko na mnisha, atuna nitafuta. Ala, by the way niko free, time yako ndio sina. Ulidhani ndachapa, nikipiga simu na kata. Mambo ni mpya gathe, kablo nifikie kwanza ongea na PA. We ni zuzu nini, uliambia watu najwata nitafuta. Na iyo kazi ni mini likufunza, mini kutafute kwanu umekuwa mjinga. Na wache kunita bro, you're just a friend I used to know. Sina time ya watu fake, unani boba the way uneza step. Ala, umishikwa na mnisha, atise ukumbuki. By the way niko free, time yako ndio sina. Ala, umishiko na mnisha, atuna nitafuta. Ala, by the way niko free, time yako ndio sina.
Kuja nikupe unipe, kuja nikupe unipe, wewe na mimi ni kapo. Kuja nikupe unipe, kuja nikupe unipe, kasacho kwa mwikopo.
Nimesikio na nito datito, nakasauti kala vito datito. Jamundi wana kulinze kumoto. Funga get
Ketwa gara tsumbuwa. Ene sawa yange nawe tujikoze se.
Funga get
Kako gezeru China. Pasaba neiba tebaru urila.
Funga get Ketwa gara tsumbuwa. Ene sawa yange nawe tujikoze se.
Funga get
Kako gezeru China. Pasaba neiba tebaru urila.
Funga get Funga get jinze ninganga musada. Kewe tanga ngula biengo musota. Zewe simbura ngena paka paka. Funga keti kabisa, dota sije kupata. Funga ke
gate tulale tupo muziki. Funga gate nze musa wone na maziki. Funga gate nwaja tekwe wike toto wa chiganda mureke mkweke.
Tepagala tusumbuwa eno sawa yange na watu jikoza sise.
Funga gate
kapoge zenu shaina kasitaba ndehi batelaru ulira.
Funga gate tepagala tusumbuwa eno sawa yange na watu jikoza sise.
Funga gate
kapoge zenu shaina kasitaba ndehi batelaru ulira.
Funga gate kelele wanichape.
Nipe tunda we, nipe tunda we, nipe tunda.
Osanze na ni mwelele, na ni mwelele mimi wako.
Nipe tunda, nipe tunda we, nipe tunda.
Osa shalikishu ni metfinga.
Nipe tunda, nipe tunda.
Tulifika wano mnyumba.
Nipe tunda.
Funga get.
Ketwa gara tusumbuwa, ene sawa yange na we tujikoze se.
Funga get.
Na utaken kandirate mama joko best. Na mama ni peng bila dent nyuma pia kwa blend. Hali ni cheki gram akapenda. Na kani text anade kukam. Then I come do ni kam. So baby kuja hivo.
Usi worry baby doll.
Kuja hivo.
Babe
kuja hivo.
Ivo ivo ivo.
Babe kuja hivo. So baby kuja hivo. Usi dance baby girl kuja hivo. Babe kuja hivo. Ivo ivo ivo. Babe kuja hivo.
Ala, kuna venye naji feel complete. Tukiwa na wewe ndo ni kuite my miss. Akinipa hiyo kiss mathematically breeze checki. Kitu ya fast, achana noli fiat ati. Juna kudai nilisare kote kote. Look best, tukia chili ya hit. Tumezoza kila chum, toka kite hadingong ha. Niko malin lap, kile kwa maji. Physically fit, nime drip, mini grip. Tunajo unanga form, ukijipaka cologne. Ukisleki wezi no, tusha badilisha flow. Manze kitu honi boni, madema wana
ten out of ten. Candidate, mama joko best. Na mama ni peng, bila dent, nyuma pia kwa blend. Hali ni cheki gram, akapenda. Na kani text, anade kukam. Then I come, doni come. So baby kuja hivo.
Usi worry baby doll.
Kuja hivo.
Babe
kuja hivo.
Ivo ivo ivo.
Babe kuja hivo.
So baby kuja hivo. Usi dance baby girl kuja hivo. Babe kuja hivo. Ivo ivo ivo. Babe kuja hivo.
Skia. Cheki denja leni pigia tenja. Kisema yeni lele na kati ya madenge. Wata shembe shtaki alikuwa njegi. Aliweke wa matembe akiwa na malele. Cheki denja leni pigia tenja. Kisema yeni lele na kati ya madenge. Wata shembe shtaki alikuwa njegi. Aliweke wa matembe akiwa na malele.
Cheki liki left right manguna mejibeba. Luta hadi kesho naweza kosa kutema. Usiwori na bill waitisha utapewa.
Aligia mechi ngware ya tibes ni mapema. Nimepiga liku diriba na cheki niko fiti. Na kwa pori nikidigi mangwai kama 50. Alisema na kapuwa na misi na adikiti. Mbugini ya magwash, mbugini ya magwiti.
Cheki denja lilipigia tenja. Kisema yeni lele na kati ya madenge. Wata shembe shtaki alikuwa njegi. Aliweke wa matembe akiwa na madele.
Unauliza niko wapi, niko rurasho. Hii kanairo mindu wa business 254. Na nifollow manze kama jiza disciple. Rapa roundi mina kandanga kama chapo. Kauna luga enda westi ikatike mamboch. Kani ngoma mina skizanga world boss. Eti best rapper Kenya ni Calligraph John. Kaze nyukto pizo kwa roundi huko New York. Niko insecure ladies venya South Kisol. Mademu amepararaka dansa wa Willy Paul. Kwela nindere rendere real football. Role model wangu manze sini Brida Law. Nikidai tambla new press major Joe. Tuna enjoy mbaka tunavunjika hiyo ko. Shereza kitanda silete matanga bro. Keleleza mkunu badwa zipasui cho. Mtu mina rang maze pipi na Dior. Keleleza mkunu badwa zipasui cho. Eti tulienda wapi situ kwa jiba gajat. Tulienda wapi situ kwa jiba gajat. Ai, jiba gajat, jibag na jag. Jiba gajat, jibag na jag. Jiba gajat,
Jibag na jack, watauliza tuko wapi, si tuko jibaga jack, eh, jibaga jack, jibag na jack, jibaga jack, jibag na jack, jibaga jack, jibag na jack, watauliza tuko wapi, si tuko jibaga jack, eh,
ukiuliza tuko wapi, si tuko jibag na jack, unajua kani ku roll me rolling ina gang, vile mbogi joy me crack wana tukompea na thugs, luku authentic kasi timba ni lax, cheki kama ni shori napenda mwenye na ass, hizi mapungi na zi switch mana girls, shereni daily hizi pande na ni must, jibag Gwede, Adisia na Jack
Vroom, vroom, nime pull up na mrenga Kauja ni rada majina ni godi tena Ni kung fu, ni kicheki joma mblena Kwanza madem zao, wote na wateka Niko majag, na keg ni black Niko majiba gajat, na roll mashash Niko marau, gota city, niki splash makash Situ lijibanga jan, wako juja na nja Ai.
Jiba gajat, jibag na jag Jiba gajat, jibag na jag Jiba gajat, jibag na jag Tatoliza tuko wapi, situko jiba gajat hey. Jibaga jack, jibag na jack, jibaga jack, jibag na jack, jibaga jack, jibag na jack, utauliza tuko wapi si tuko jibaga
jack. Mew set jo, mushies a foreigns nafanya jo alibek jo, mushies a foreigns nafanya take to dance, mushies a foreigns nafanya skate to dance, before Johnny, Mew set jo. Mushies a foreigns nafanya jo alibek jo, mushies a foreigns nafanya take to dance, mushies a foreigns nafanya skate to dance, alafu tunachapa diva, diva na kapen. Choka diva Timba na kakwela kame iva Timba tunarola di kwa dinga Timba mechi timba Timba na kapeng choka diva Timba na kakwela kame iva Timba tunarola di kwa dinga Aye. Man of the match Kodi tena waga champe Wote ni mewakach Keto youth na mabombe Nairobi na Iran Na wasupply madebe So baby girl Ebu pop iyo champe Sezi deny job Super many nice Walai kastana girl Na kanapenda futa Lazima lip gloss After joku washa shash Alafu ziki nice Ana feel kuni Shori anapenda venye miwa na gonga Shot on target Evi kama madonga Aka kapenda Kanapenda kuzitoka Na kanapenda Bukachu Na kuwachocha Ai
Eli nikomboka tuna Tigitha kipaji Tigitunisha madoba yo Usipo piga teje mapema hauni party Niko kwa bukla tunakata togodo
Niko joli Miu set jo Mushies a foreigns nafanya jo alibek jo Mushies a foreigns nafanya take to dance Mushies a foreigns nafanya skate to dance Niko joli Miu set jo Mushies a foreigns nafanya jo alibek jo Mushies a foreigns nafanya take to dance
Now, change got na trao Mastingo mingi na hizo dead in dot zao Eyo selecta, goda lafu, goda lafu, goda tena Kwanza juu mastingo ni Dedili, 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 dedili
Kwelo adeista, Emily, Emily Atoti na mebeba, heavily, heavily Anakaka Gen Z, 22-23 Na ule rapo penda masanteni, enemy, enemy Bato inyadi na machaji, tukime divided Marainfo zimewaka, bansendwa na ya chemistan Na tukubwede jing Kere emusha na Hennessy, tumefika na masenke na masubi ni legacy Stingon za kiji, za kizing zing Na mapet koma mati na mambling bling Old school, kama vanda sana vidic Na skiza maridim, kate na kibridge DJ doba genje skuje one by one Mambo ni vulai, half side feeling Eyo selecta, goda lafu, goda lafu, goda tena, goda tena Konza chuma stingoni
Dedili, 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 dedili,
Leo sina ganji soki leo na kibembeleza kama mtoto ID Ferrari zimebaki kwa mbosho Wezi jua niko nunge nikipost photo Tunawasha kiwash wash nika tukoloto Kodo moto inachoma koleta chesa Niko kwa dance floor zimeshika nikicheza Vile napewa macho kakipofu na mamande Mule mbaba pale nitamupandisha pressure Oops, under the influence Mix sheng na kizungu ni too fluent Kolabo ya kapenga na lumumba Tuko mwiki kwa loko after party korunda Under the influence Mix sheng na kizungu ni too fluent kolabo ya Kapenga na Lumumba. Tuko mwiki kwa loko after party kwa Runda.
Wanajua chinchila ndo kabisa, vile mina tisha, simu zina ring, kila siku tuko busy na shingo zina blink. Naishi dream ya shina kiwa young na mindo tuna dim. Usiulize kai gari na space. Kuna drink kuna haribu kieka chesa. Chuma Cides from Kalesa utatesa. Aina pressure e, ikwe mwaka kushika mita USD. Ikwe mali unafikiria niko ya ukweli. Na rap vitu naona kwa vision ndo ujue mi. Na nzanga kani shona mwisho KJZ. Na kuomba permission si kwa free. Na wako na mission kwa kaa mimi. Na ndo manata hizo vitisho zao sisiki. One of one hakuna ingine kaa hii.
Oops, under the influence. Mix Sheng na Kizungu ni too fluent. Kolabo ya Kapenga na Lumumba. Tuko mwiki kwa loko after party kwa Runda. Under the influence. Mix Sheng na Kizungu ni too fluent. Kolabo ya Kapenga na Lumumba. Tuko mwiki kwa loko after party kwa Runda. Nganya mpya kwa Ruti kona AC ndani. Yona malisa pia na kafresh kutani. Kesha kwa macho tunaficha na miwani. Kuna maziwa na maziwa na maziwa na maziwa.
Stress, stress, kama wesi pesa wezi nipatia stress. Stress, stress, kama wesi pesa wezi. Kama wesi pesa wezi nipatia stress. Wezi nipatia stress. Kama wesi pesa wezi nipatia stress. Ha, wezi nipatia stress. Kama wesi pesa wezi nipatia stress. Wezi nipatia stress. Kama wesi pesa wezi nipatia stress. Ha, wezi nipatia stress. My friend, yeah. Wezi rent, okay. Hata na kamote wezi nipatia stress.
Where?
Atiju yako mini shikwe na stress.
Si,
labda ni shikwe na criminal offense. Stress juu ya mapenzi ni ufala. Machozi ni ya kitungu ya love ni ushamba. Ati ni kubeg na unipende upuzi. Na ukuna sura ngumu kama sembe ya juzi. Vitisho baridi, unitishi na hizo vitisho baridi. Hizo vitisho za mapenzi ni vitisho baridi. Nata unilishi, vitisho baridi.
Wenda.
Kama wesi pesa wezi nipatia stress. Wezi nipatia stress. Kama wesi pesa wezi nipatia stress. Ha, wezi nipatia stress. Kama wesi pesa wezi nipatia stress. Wezi nipatia stress. Kama wesi pesa wezi nipatia stress. Ha, wezi nipatia stress.
Like a boss kikata wale wekatika. Kuna daika ila na dema na katika. Kuna form flani wale sizipitwa. Home super flani anapenda kukatika. Nikona kapen pale gramo na lisa. Yela nikateni mabom na mashisha. Chekia na perform ali clean ali fisa. Utadhani wedding cake baby girl she a diva. Ah, malawenzi meshika. Fine melanin kama indika menishika. Ah, straight to Ibiza. Granddaddy papo cash money ama visa. Kukwela Johnny Peng ni napenda Mona Lisa. Zangu zime dojo alai zime shika. Game niko viti magalu zikipa. Chini downtown every dakika napenda kukatika. Ah, anapenda kukatika. Every dakika napenda kukatika. Ah, na kukata kostalika. Every dakika napenda kukatika. Ah, anapenda kukatika. Every dakika napenda kukatika. Ah, na kukata Costa Rica.
Every dakika na kina kukatika. Mali mina choma zimetoka Costa Rica. Manzi akikao mina mpaka paprika. Yeni diva wale ananimaliza. Hasta la vista, misi na visa. Zangu zimeshika utadhani kuibiza. Manzi akichita najua kusafisha. Kalongo longo mchizo wa kuigiza. Miupenda na penda. Niko jaba sizitema, sizitema. Iyo denda kwa dera. Buda mini taka tena na tena. Niki rap, anataka iskile bank. Manzi amekuja, anataka mbela bank. Pale kitanduni, anapenda tuko bank.
Kukwela Johnny Penny, napenda Mona Lisa. Zangu zime dojo, alai zime shika. Game niko viti, magalu zikipa. Tini downtown, every dakika napenda kukatika. Anapenda kukatika. Every dakika napenda kukatika.
Kizi ya kabit, hey, vile inagonga. Chaki venye DJ anachunisha kangoma. Hapa kume nice, kume shika vinoma. Fiesta, fiesta, hakuna tukugoma. Chaki mina feel nice, mina feel guda guda. Nabambika sana ata kama sina mula. Mina feel nice, mina feel guda guda. Shere imejaa mamokoro na mabuda. Mina feel nice, mina feel guda guda. Nabambika sana ata kama sina mula. Mina feel nice, mina feel guda guda. Shere imejaa mamokoro na mabuda.
Una feel nice, una feel hiyo luga. Bagi rombo sea, una feel hiyo guda. Must be nice, una feel hiyo buda. So
pambika sana hata kama sina mula. Mina feel nice, mina feel kuda kuda. Shere imejaa mamokoro na mabuda. Mina feel nice, mina feel kuda kuda. Napambika sana hata kama sina mula. Mina feel nice, mina feel kuda kuda. Shere imejaa mamokoro na mabuda.
Piamu ni bitch na visa mala. Aza sabaya kijatisha.
Afrika tuko F2, ndiki, fina. Supermarket kasubebe kama miracles of Jesus. John Miner, deka deka, massive. Zozo kazoze, matawini ogana. Na kwani fomi kiani, kastana ni membo flani. Haga seti zisani, tansuka unipati. Ura disco siyali, rede teno cha taxi. Rasa napiga mbati, tishoto jani kaki. Stenje misilali, ndegia nataka ngapi. Mesemo liona wapi, sungoja na kamsahi. Stenje misilali, ndegia nataka ngapi. Mesemo liona wapi, sungoja na kamsahi. So basi digi bikla, bitch, Gwanda, bitch, lip gloss, bitch, Shali, bitch, iPhone, bitch, nywele, bitch, kila kitu mbichi toka juu hadi chini. Bikla, bitch, Gwanda, bitch, lip gloss, bitch, Shali, bitch, iPhone, bitch, nywele, bitch, kila kitu mbichi toka juu hadi chini. Yeah, hey, this fatty fatty unaima mela. Mi hide mina julia takupona. Chrome jean, after shorts ni kuchoma. Ni kuchoma, ahapa ni kuchoma. Hey, Miss Fatty Fatty, nani wada. Mi hide mina julia takupona. Chrome jean, after shorts ni kuchoma.
Big bang,
ani kuchoma.
Mrenga ni mbichi, mbling ni za isit. Mpwani body shati bagi ndani G-string. Jana Achieng, leo kwa mbo kesho Christine. Yani mama lafu wife ya lafu bibi. Malika ni fisa, fika maibe. Situlisunda kama over to ya dipre. Kwanda kani mbichi kudas, kwanda kani mbichi kudas. Kwanda kani mbichi kudas, kwanda kani
mbichi kudas. No way, no way. Hey, no way. When I love in go way.
Nataka kona moves kidogo, moves kidogo. Dance moves kidogo, moves kidogo. Taka kona uke banjuka, banjuka, banjuka. Banjuka, banjuka, banjuka. Banjuka, banjuka, banjuka. Banjuka, banjuka, banjuka. Tolezi body na vile akona bunda. Mamizo viting kwa kitu tumononeza sunda. Sozi goni risk ukipiga 360. Zina nifanya fisting kiziona. Na book that baby girl si mama. Uwezi katika kaumeketi inama. Aki ni kamona piga deki si mama. Uwezi banjuka kaumeketi. Uwezi katika kaumeketi.
Pilipili siyo ila inakuwashia nini. Kama ikuhusu unachunguza kwa nini. Kaha idumu niko hapa kwa nini. Kahu banjuki hapa unafanya nini. Tetemesha hizo vitu fanya tuzitamani. Tusipreach water na we unakunywa wine. Fast kidogo alafu na slow wine. Sahau shida banjuka tu, banjuka tu.
Banjuka, tanzuka, kateka. Chizi ya tu vibe crazy dance. Ruka ruka nataka kona moves kidogo, moves kidogo. Dance moves kidogo, moves kidogo. Taka kona uke banjuka, banjuka, banjuka. Banjuka, 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 banjuka,
mana hu,
banjuka, banjuka, banjuka.
Sherehe yani party, nataka kona mikono juu. Kila pande nataka kona kila mtu yani naka glass. Nataka kona mkizitoka kale ka dance.
Ah, bona sioni ukilewa madam, kila mtu hapa joni kupewa. Ukimove una katika unanichenga makini, ukibanduka ndani ya dera dania ndangan.
Hizifako tuna dance kimbogi, cheza na Maria mafia kima odi. Banjuka, tanzuka, dance ni ya mabuda. Amka, rauka, catch na unafura. Ring ding, balalu, balalu mini konditni. How are you say, toto stay joni mbiche. Napenda nga makini, pina kiwe kwa a
damn. Ono na kana taka kuna uke banjuka.
Anapiga pick ndani ya nyumba na bado ananimaliza, tukisikiza reggae kitubeba tukiwa matiria jo. Dance kwa hitu nikiroga beat so manze hee pasi watu wana break up. Anapiga pick ndani ya nyumba na bado ananimaliza, tukisikiza reggae kitubeba tukiwa matiria jo. Dance kwa hitu nikiroga beat so manze hee pasi watu wana break up.
Hey, pasi watu wana break up.
Kuna watu wawili wawili wanachezwa na prone. Mara ngapi unamwita ukilengwa na kama jai notice adela limteka. Fizikala wako ni kulali ya tupesa. Mabuda wa vitambi juu ya plato simpresa. Nanguna kiwa maji anatekwa bila pressure. Form zake za kulewa zimpandisha tempo. Sare story mingi tulivuta na December. Kimona kuna taro wejua kuna mambo. Kitu one time kanibiza kulevako. Back door tuko jam down ni kulight up. Mina die short fine ass na mabundles. Baby calm down, bado una wine. Kuzibisha moro wake fine, bini brown skin. Yani jam kitu safi, uwezi fikiria. Mara mbilu lalendani, napata nana wenda. Napanga cha weekend, ya nadai in the club. Ashikishi zo vipeti, vipeti za maskonya. Kitindisha kiuno, nadai shikia pole. Ndapeleto mbaka euro, story za uongo. Jusponyo na kiolo, metika di magoro. Napwela ni mamboto, atatishi kwa mamoro. Sikia di mokoro, nadoba zangu bumbo. Tapele kumbo wa sango.
Logo kutana adu kudu ya ni wadu.
Shikarabo shika Shikarabo acha kushika veve. Shikarabo acha kushika nyagi. Shikarabo acha kushika mobi. Shikarabo acha kushika manzi. Mashangazi wana utaji kazi. Jumapili nanza nikiwa chachi. We huko ba unafanya nini? Jidogo njicho mazama uni. Pate neno dogo uache uni. Hallelujah wote.
Amen.
Hallelujah wote.
Amen.
Hallelujah wote.
Amen.
Hallelujah wote.
Amen.
Shikarabo shika
panda nasikia kukukata kukukamata basiruka kwa kitanda tupige janta tena kazi endele usiku mchana naikuta njonga naisunda tonze kwa kitanda tumalize kwa ukuta mina kula nyama na nyonya adi mfupa venye zimepanda akiwa utashtuka
mi ulewa nasikia gizi nyaku pombe kwa mpren naisikia kwa mkuu atinya
gitinya gidi gitinya ku gidi gitinya gidi gitinya ku gidi gitinya gidi gitinya ku ulita kwa jano jeski alamku
gidi gidinya gidi gidinya ku nyege zinadai twende nyagu nyagu mbona una dance peke yako geuka nipe manyu hata nilewe nizime bado stekira chu gidinya edina zimeja kwa phone book fudu wanga tamu nikijudge by looks kwate kenya haga nice tetema anadani first time stoki gas
dilema miyo lewa nasikia gidinya gidi gidinya ku gidi gidinya gidi gidinya ku gidi gidinya gidi gidinya ku kombe kwa friend nasikia kwa mgu atinya gidinya gidi gidinya ku
Kejani na choma kingdom na mbebi ya menza ishu kwa ni mispendi God anataka tuende church na misina option fika church kwanza ni kustuka nimepatana na Asha na mina mjua huyu sini yule feita na penda busa ana kunyonga na jaga kikosa chupa na kwa kwaya na cheki Suzana na nitanga mtoto jona penda mabuda na ukipata na mini kionisha duda kiwalae kanisa imebadilika
MVC hatu wendi chacha since don't forgive me forgive me
class, niko class 4 baby girl ana dai ni washe ndom sezi bonga fiti juu mi ukuwa don sezi banja mta mindo father son izi streets unajua mindo melgun ukibanja nani unapigwa boom kani happy my guy itatipa soon usi worry na life itatipa noon ni weekendi wa life zimefika moon na madiva wa mechrome nimepiga zoom usizime my guy si unajua rules tunakata walae hadi fike noon unati kuna tik tak nini baby una ass una tik tak nini hizo ni nini una tik tak nini ina mabusa mekwa scene una tik tak una tik tak nini baby una ass una tik tak nini hizo ni nini una tik tak nini ina mabusa mekwa scene
spendi manza meka uka haga manza mestunya napenda haga jelly 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 asiko na dimples uko single niko single ndekia maiko ni kuonyeshe kichinjio msupa chambio nika fresha kanairo kienyeji special manzi ni kienyeji na kwambia kwa TV anapenda kumkumbagia kumkumbagia ana tiktak alafa na nikalia
una tiktak una tiktak nini baby una ass una tiktak nini hizo ni nini una tiktak nini ina mabusa mebeba scene una tiktak kuna tik tak nini baby una ass una tik tak nini hizo ni nini una tik tak
if you take this too serious
by the way let me tell you
I really
need some church for the day.
I wanna go church from all long, rather sleep through the morning and put on a slam. But me woman she a pressure me fi go confession, so me decide fi go and kill the conversation. So me see them rather say sister Pam, who a tell me everything about the congregation. About sister Paulette and her gay husband, and how she still asleep with the minibus man. Sister Gwen Clint, she a Christian, but a last night them catch her in a school love session. She a do the dirty dance to the Mataran song, and I say she get the thing them from baby sham.
Hakuna ngwere, hakuna bukta.
na baka rangi upepo. I don't care roza uza maseto. Niku mamba uni na pigo na upepo. DJ pull up, come now your tempo. Sai wako busy na scandal. Kibunge anataka ni muhandle. Wanajaribu kuizi makando.
Lakini ja ana place boy waise.
Nama toka far, my time masa. Tau kibira mta.
Mambo iko shenga tu.
Two, 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 two by two. Bado nipo nipo tu. Hakuna ngwere, hakuna bugda. Ah.
Mambo iko shenga tu.
Hakuna ngwere, hakuna bugda. Ah.
Mambo iko shenga tu.
Ting, ting, ting.
Shenga tu.
Na 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 na. Leo ni kushega, simple simple na imba paka benga. King sama bega, mzee wa matulinga. Nina pozi pozi kali kama superstar. Natembe kibozi pozi si minister. Nasikika Kenya mpaka da da. Hakuna matata, hakuna haraka. Baraka nazipata, mangoli naziata. Najua manipata. Hakuna ngwere, hakuna bugda. Ah. Hakuna ngwere, hakuna bugda. Ah. Ching, ching, ching. Na 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 na. Simple,
mode. Ah. Leo ni Jumamosi, saa ni saa sita. Mefika ile siku ya kukubali mini chita. Meamkia supu na kindukulu na shuku mausiku. Kama kawa ni maform zitajipa. Sema wapi kuna shika kasavera ama kuivaneza. Piga zangu timba ndo nisunde shada shida. Nikifika saki mtu anambie nitembe jaba. Niko na ubad na ugeto badu inanitatiza. Neza sema zimpa kazi mpa kazi.
Zi.
Yo nipati sija kuja wii.
Zi.
Kamkoba ka upiga ti.
Zi.
Nandi.
Zi.
Take it tea. Participate kami bado si participate. Shorts 1-2 uneza penda kujimarinate. Sabi girl na tigal pana kujivalidate. Super pana choma bet. We uko sawa. Maintain. Ivo ivo. Ah. We. Ivo ivo. Maintain. Ivo ivo. Slewe sana. Ivo ivo. Ah. We. Ivo ivo. Slewe sana. Ivo ivo. Ah. Ivo ivo. Uschome sana. Ivo ivo.
Ivo ivo, usonge sana. Ivo ivo,
your position.
Yondo tempo, yondo.
Ivo ivo,
we, usi overdo. Maintain, sita nivunja mgu. Boa ni aggressive, analeta na pujo. Nona imeza kwa nevita, blu naumiza burungu. Ibu, moshi mbili ukuwe mpole. Leo tunastone kama ndama noza comrade. You get it? Kama bado chana nayo. Tuna tax team, huku naituwa gaza kayo.
Maintain, ivo ivo. We, ivo ivo. Maintain, ivo ivo.
Yeah.
Slewe sana, ivo ivo.
Maintain,
ivo ivo.
We, ivo ivo.
From them switch I don't know them. Don't give up a cow blow them. Them a hype up a them papi show them.
Oi, easy now. Step out in a me. Black pan black at me no chat. Me slack boy this a dog me back song. Boy let last like a phone contact. I feel with my food even if me love no teeth like all it. Food man a snatch left them a watch. Hustle for the bread full speed a head non stop. Me eyes pan the price man a aim to the top. A 90 everything is intact.
I like it.
From them switch I don't know them. Don't give a fuck a who grow them. Me my hype up a them papi show them. Me my hype fuck a who grow them. From them switch I don't know them.
This fire and a drink spit fire. Weed in the hand while grades up in the fire. The most I guide and protect with you prior. Chiching, rule it, tell him I chow for the wire. The days of corpse straight to Kentire. The entire place don't know with empire. Yes, I praise it, I forgot to the messiah. But you're shaking your time expire.
The dogs them, from them sweet, I don't know them. Don't give a fuck a who grow them. Them a hype up a them papi show them. Them a hype fuck a who grow them. From them sweet I don't know them. Don't give a fuck a who grow them. Them a hype up a them papi show them. Them a hype fuck a who grow them.
Black pan black at me no chat. Me slack boy this a don't be back some. Boy like nah like a phone contact. I feel them a food even if me nah have no teeth like body.
Skiza magi magi, skiza magi magi, skiza. Na kauna rada basi sayo menino, na kauna kopi basi sayo menino. Naka ukujua basi sayo umeni no umeni 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 no. Naka unarada basi sayo umeni no. Naka unakopi basi sayo umeni no. Naka ukujua basi sayo umeni no umeni 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 no.
Where you at nigga? Niko na form now you know. Jumanze ni majipin mandom. Sign kona do this ladies wanna go you before. Walikuwa wanasema na wabu never before. Ni makol zimeja call logs inbox na request zote ni watoto. Ni mekupin ukikuja kuja na watoto. Ni mekupin ukikuja skujo kiwa solo.
Niko kwa kijani kihang na mabadis and bandits. Buda tubagu yati ya nani ndio nani. Na kama dubene za feel niko lucky. Mob tezi nazo uliza hadi chaki. I just stay to the facts kwa hii rap nitahonga. Na bado nambli analia niki songa. Mpo akando yangu anajua mindio donga. Lisema niki hit ndio ndazidi kuwa akiwanja kila saa ni minyo.
Na you know
hakuna rade maze formisha nibo.
Na you know
I really love you atakani na ignore.
Na you, na you, na you, na you, na you know.
Naka unarada basi sayo menino. Naka unakopi basi sayo menino. Naka ukujua basi sayo menino. Umeni, 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 umeni no. Naka unarada basi sayo menino. Naka unakopi basi sayo menino. Naka ukujua basi sayo menino. Umeni, 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 umeni no. Na utafika mazako zimeshika. Jukusema kweli huku ndana unachatisha. Bogi ni mbaya watu fight na wakilisha. Tina misbehave ya nilona choma picha cheki. Call police mbori kubwa manjake yako missing. Totally nacheza chini jua likuwa na mimi. Keja na leki nitanga na nitanga meeting. Careful inatoka mbio kulikuata mwizi. Hakuna kucheza chini because you all know. Mokorona chachisha na choma photo. Na mini kukwa stuna deal na hiyo flow. Niko na motive so now you all know.
Niko na balls nigga. Ganji na ziches buda ni totom nigga. Kwenye rap manze sisi ndio ma top figures. Cheke nyuma konve this is how we roll nigga. Sisi ndio madon nigga. Nimekuja na mabadis walami. Zimeshika sana na pigia wazazi. Niko locked manze nisha kuwa mnati. Weni mwere unashinda na mabadi.
Naka unarada basi sayo menino. Naka unakopi basi sayo menino. Naka ukujua basi sayo menino. Umeni, 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 umeni no. Naka unarada basi sayo menino. Naka unakopi basi sayo menino. Naka ukujua basi sayo menino. Umeni, 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 umeni.
Sita ndo tani wai. Nikupin location alkofana na hii. kate call niko chomba ya G. Mina juwa utakuwa irizo ririz. Acha ni kushow kwanza form ya bidon. Nisha shika mpua na tuende chini kwa chini. Akiwa adi na mini. Say tunasikiza Shin City tuna feel free. Take a video na upost pale NGC. Jina ni Kantel kurap sini talent G. Anguka na anguka now, check it. Anguka now, tuende down low now. Stand up to your feet, mikono juu alafu click. Uliza pesa alafu, one leg. Anguka now, one leg. Anguka now. Anguka now. Anguka now. Anguka now. Anguka nayo kama uko na new cut. Anguka nayo kona party na magwash. Anguka nayo round 2 kwa hii bash. Anguka nayo ati, anguka nayo ati. Anguka nayo, anguka nayo. Anguka nayo ati. Ati, anguka nayo. Ati, anguka nayo. Na katika msupa we banjuka. Cheza chini kukondezo maduta. Anguka nayo baby girl ushaitika. Ndagi mdagi matisho za wadagi. Ama darling, tambu serikali. Juni serikali, tamka asali. Si mnajua ni nani, flow mshati. Ki, don medunga up or down.
This is DJ Harry 25. For bookings, call on 0792-346-819.
Nishapenda nishatenda wema. Wanani sema sema kinapenda tenda. We kwenda napenda pesa takuliko tenda. Tena na tena denda itanirenga. Junisha kemba nishapenda nishatenda wema. Nitakunyorosha. Pum 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 pum.
Safi bada dan
nimejipin kwela mbichi binti msupu yote kaga na mazigi kwangu siku na karoli ya madaba tunaseti mawada alafu na kapim tukiwa mavitu
siwezi kupa joko tema baby girl ukinipea the pongi najua kuna gushu litakage the mboge so songi ku round ta ku round solo konki hiyo the pum pum lazima ntai sosi
easy bad wala eto wa form up
ay alo kuni tena sapa
mana tipsy G spoiler for
wanani sema sema tinapenda tenda. We kwenda napenda pesa takuliko tenda. Tena na tena denda itanirenga. Junisha kemba nisha penda nisha tenda wema.
Wanani sema sema tinapenda tenda. We kwenda napenda pesa takuliko tenda. Tena na tena denda itanirenga. Junisha kemba nisha penda nisha tenda wema. Nitakunyorosha.
Pupum pupum pum 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 pum.
Nitakunyorosha.
Man, tipsy.
Mr. Seed again.
Jo, kuna kiaroma kina kam toka inside. Menye nimekisoma kina kandiki delicious. Kwele imejana imelisho kitingizo. Inatingika tingika diva sini divalicious. Badilika mamna kuja kuku pick up. Mbona sona paki home na mimi ndo your big man. We pick a smile mindo talipia picha. Nadina na di malaika na nilia di. Yamana tips.
Yani malaika, 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 yeah. Malaika, malaika, malaika. Yani malaika, 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 yeah. Malaika, malaika, malaika. Nasema deep, anataka dina. Anataka dina. Yeah. Yeah. Come, nikupeleke dina. Niku bless na di. Nasema deep, anataka dina. Anataka dina. Yeah. Come, nikupeleke dina. Niku bless na di. Nimekudigi na kafi.
Never before, nina bone, kizi madanga zote tu balon, juma zaine za nice, niki
na kwela anataka twende dina. Jina ni Mona Lisa na metoka Umoina. Machaji wanapita wakili ya shiza kila. Na mimi na jibamba nikitoka na madiva. Magi magi
nasema diva nataka dina. Anataka di. Keti kam ni kupeleke dina. Ni kubles na dina. Nasema diva nataka dina.
Furahi day, mko wapi ni kuje? Mko shere, wapi ni kuje? Kuna mayengs, wapi ni kuje? Leo ni weekend, tunaparty kukuche. Tumaloke, 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 tumaloke. Leo ni weekend, tunaparty kukuche. Ai, tumaloke, 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 spoke, tumaloke. Leo ni weekend, tunaparty kukuche.
Tumaloke, leo tunazikunywa kuanguka. Triple chase, jumini, chizi kuruka. Chiki plow, zinalipuka. Manze kona kitu, bigia naeza anguka. Tumaloke, tuwakimbizie hisi la bus. Tumaloke, na lewa keja ata sina gas. Lecha lava, uneza cheza na hidudu. Piga shot, wacha minka tafe njumu.
Nifurahi day, mko wapi ni kuje? Mko shere, wapi ni kuje? Kuna mayens, wapi ni kuje? Leo ni weekend, tunaparty kukuche. Tumaloke, 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 tumaloke. Leo ni weekend tunaparty kukuje. Ai, tumaloke, 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 tumaloke. Leo ni weekend tunaparty kukuje.
Like a boss.
Mimi niko high niko mama cheda. Nikuta kila chwa nikimuga hela. Tena niko sawa ni make shh. Mapedi wote waje na ma shh. Kuna party tupatane jivanji. Na maluku itabidi wa meti. Hii dance yo ni ama Gen Z. Gen Z, sini ama Gen Z. Kuna pati tupata ni jivanji. Na maluku itabidi wa meti. Hii dance yo ni ama Gen Z. Gen Z, sini ama Gen Z.
Pati isa pati yewe mashup the place. Kani kuinzagi si watu na land late. Tukifika inadi si ufaya the best. Tuchere joni ama badi na makwela wa meliet. Aye, Mr. Big Deal, Mr. Big Stepper, jina ni Biggie. Maheta walihepa, leta madil. Kama rada kwanza ni ya pesa. Wacha ni deal na mamblina na hawa maheta. Na washika kama dofi na gogo. Mabro uko home, woni itakigogo. Lalisha kwela na kupiga kiboko. MC dama empire kama kawa ni moto. Ai,
leo niko high, niko na macheda. Napita kila chom, nikimuga hela. Tena niko sawa ni me shh, shh. Mapidi wote waje na ma shh, shh. Kuna pati tupata ni jivanji. Na maluku itabidi wa meti. Hii dance ni emergency. Gen Z, sini emergency. Kuna pati tupata ni jivanji. Na maluku itabidi wa meti. Hii dance ni emergency.
Tuko juu ya kana, hapana kuza kudim. Leta, leta ufala pauta kula maviting. Neza dhani tumepona kungejo ni taxi. Nati upepo runda, upepo ni ya. Apo nasikia niskele u, stingo ni Scooby-Doo. Zako zikianza kushuka, zinapandisha juu. Biga biga kaleka move, mugu jamu kumfu. Ati naiki kubamba gonda tena toka. Apo nasikia niskele u, stingo ni Scooby-Doo. Zako zikianza kushuka, zinapandisha juu. Biga biga kaleka move, mugu jamu kumfu. Ati naiki kubamba gonda tena toka juu. Apo nasikia niskele u, alute na tone. Shaturushe migu vile vile zimeturaru. Tunafikia tuko maju steam. Steam skipata na shukisha na mamoves. Nipeka leka so tuko loaded. Strap na mafure. Naifanya leo siya tungoja giate shokena. Naiki kubamba mbia selecta jo agodena. Kaki kubamba tupaluga tupaluga. So silete paza kutim. Tim 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 washaki tempo ni anatepa tempo yo bamba sano kiwa jing. Jing 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 gomba kashata. Nada shavam dagi mdaki apo nasikia niskele u. Stingo ni Scooby-Doo. Zikianza kushuka, zinapandisha juu. Biga biga kaleka move, mugu jamu kufu. Ati naiki kubamba gonda tena toka. Apo nasikia niskele u, stingo ni Scooby-Doo. Zako zikianza kushuka, zinapandisha juu. Biga biga kaleka move, mugu jamu kufu. Ati naiki kubamba gonda tena toka juu. Ati ati tingalingaling leka bosa. Na ring up up, kwinza gindani get pass. Nika jing, nasikia hakozi bamba bila bila 4-3. Domba domba nzaki papa siyezi kosa kwa ma apa kaliki tuko ma steam wa liner. Na tujifichi tunafanya ngavulai. Tumepandisia digaga tundo, tufiche white juu. Jutuko, jutuko, tuko juu ya kana. Hapana kuza kudim, leta, leta ufala powder kula maviding. Neza dhani tumepona kumbejo ni taxi. Nati upepo runda, upepo nia. Apo nasikia niskele u, stingo ni Scooby-Doo. Zako zikianza kushuka, zinapandisha juu. Pika pika kaleka move, mukuja mukufu. Ati, neki kubamba kota.
ni dansa majuu ati dansa kudonjo ni dansa majuu dansa kishika unazungusha mguu right to the left unazungushia juu ni dansa majuu ni dansa majuu nilimwita hey kuja straight Kilimani msopa libambika nikisema ye ni mali na hamna majika ni form tu na kill kini doba safi na nikenge imeti babingine real kishika mic ni mzi kolabo siyo free tukipop wana breeze wanakwanga wameti wakijita wasanii wanakwanga wameti wakijita wasanii na manzi ako daily insta snapchat tali kama kaitisha juu kuna time nili dating sisters wanafanana lakini misi daiti flow kiwa mavitu ni ngumu kuwatofautisha wote wa Somali Halima na Hadija unapimanisha kitumiwa mapicha but kitu real surese kuchanganyisha napigia Shakilo ati dansa kudonjo ni dansa majuu dansa kishika unazungusha mguu right to the left unazungushia juu ni dansa majuu ni dansa majuu ati dansa kudonjo ni dansa majuu dansa kishika unazungusha mguu
Jamo true, beauty speak fi itiel. You are living proof. Uber ni siyezi tosheka na wewe tu. Some will call it manipulation, others call it humanization. But truly it's just an infestation of booty and bitches in this nation. Kenya is a big, big nation. And every pretty girl is can use up copulation. Anka jingjong. Nataka kitu mweru kitu lazima ikuwe new. Kitu inaka foreign, kitu imetoka madu.
Napenda wote, wote, napenda wote. Date ama wepote. Mweupe ali chocolate. Napenda wote, wote, napenda wote. Date ama wepote. Mweupe ali chocolate.